Yes, baba. Eh, nimefika nyumbani Aseto Podala. Nimekuja kuona madhe. Abinjo ni kuna watoto hapa nyumbani wanasumbua. Gimadho wanakunywa vitu chafu chafu, tumbo zimefura, kaji seme wakishalewa wanasumbua watu wa Korgu Enkai. Yeah, I'm just I want to talk to them kwa sababu giteko ma serious.
Anomera kurutu. Toka henje bwana.
Ngo bwana to ni wasi chiemo
bwana. Yaibu goko bwana ngato donjo ka bwana gari moroni ka bwana chalni masanse omunjo.
Ngoto biji macha bilu. Ma eh matondai mane yawa.
Chugulu lwete, chugulu lwete.
Hap, lwedo manya dundo chato kunya bedo masanze. Karau karau
sirikal to badebor manoken. Eh bwana mane era bwana.
Anko, anko, anko.
Ya eto nera ni riembo gari nade.
Ya
mwena de kuruti nge riembo.
Oh. Riembo nera gari nade. Nera! Wewe gari! Toka hapa! Nita kuchama!
Nera! Nyonga tu.
Ya wa unanyonga aje!
Usi nyonga ikuwa mtaro!
Ananyonga inje! Nyonga inje!
Nyonga inside!
Ndania
eh! Eh, kuja tu! Ibu inje, nyonga inje! Bas!
Yeah, apart from seeing the boys, I've just come to teach them about the data privacy education. Yeah, your ID number is very important.
Igwe.
And very protect. You should protect it at all costs because there are some people can use your ID, yeah, and still use your SIM card to register the ID. Yeah? Now wanaweza chukua loan kupitia that mtindo. Other people will call you for a SIM swipe. Now for that reason, you can dial *106# Safaricom or Telcom to confirm that how many numbers are registered under your ID. Yeah, don't share any ID photocopy. Yeah, yeah, that is data privacy education. Yeah, let me talk to my boys here. Omera.
Uncle.
Nani uncle?
Yes, ni wewe ndio wangu
kwa ya. Ya, wasema kuduwano uluonge nini.
Ane, kauru shopping, chukue ni shopping. Kulekeni kukwa.
Ane mati.
Ane, wewe.
Ni nini nasikia nikiwa town? Ni uloko, ni any girl that is coming in this village, you are eating them. You are eating girls, giving them mnawadunga mimi.
Eh, mimba mane mani ngatudunga, wacho mani dunga mimi.
Oh, mani.
Mwalo kutu.
Chemo, kijana hatari sana. Naleta comedy katika Kenya. Naleta comedy katika East Africa. Chemo.